squeeze. Dada Fadela, FB, Twitter, sija kuchapia, sikukusha makosa, kosa banja banja, na wewe Fadela, dunda na tambua, on my knees kudunda, tantrums na kutupia, keroma ya mtima na jibonda, prayer my insta check your picture, naji ama shokde kumkanyega, Lucifer, na zake parafanelia, siogope kuzihepa, atucho kisoja, orako nishapika, kasho kapchoba, kiuna nganga sita wasikia kabisa, XC judge ka David Great Maraga, labda anajua, hi question sina answer, mara mingi menichenga, kadenge na mpira, itato wanyama, mariga kwa kandanda, imetesa karudisha, kwa mbio 200 meter, kainjera kwa uwanja, imetesa,
momula moshida, pesa pesa sifuraha, let's mula moshida, shida, pesa iskaraha, momula moshida, pesa pesa sifuraha.
Ya Coca-Cola kwa msumari bila hama Konyue soda vile nato bawa Mwingi tunagora pata furaha Fananisha raha Bunda bunda raha Ajai kwa furaha Weak stresses designer Outlabs motels five star Human hair see air Buy drink Caesar muda Kwa luta zishuta Rides kubwa ata uba hama dopra rover Lifestyle adventure chinchila Seminars isha kwa biashara Holiday vacation slay mama Kijana una sadunda na lika Gucci kick simba bayo anakuga ni balabe lua ujajua Namba kula matunda isha oza Kumuwa bila kinga na CX kapeta Bareng majuto eti ningejua Mula ni rasi furaha Slats, suits, designer Rings, chain, silver Vienyeji chips, funga Mingi kula kula Unavifanya kutapofanyika Bado unafikia mount maisha ni tu juu ya mula
Shida, pesa pesa si furaha. Let's mula moshida, shida, pesa is karaha. Mula moshida, pesa pesa si furaha. Let's mula moshida, shida, pesa is karaha.
Sija sema mabola, apantambua furaha. Elewa kuwa bola, wasafi ya madati mula. Wachache wanajua kati ya mia hamsa mula ni rasi furaha maisha mwanadamu juu ya mula mbono ye hasla atosheki na pesa naingiza ajaye msumbua nafsi ama fikra awaya kosa kibarua hakuna pressure hakuna insomnia lini nitakuwa bilionea shelta chakula kuvaa essential magadi zimelamba hakuna ujanja kutoboa mosho nezua lawama vile naichimba kulipo kuijaza bora kufika keja kimoja siku mzima njaa Soja wangukia keroma Ketanda mapema magiza Shokde nkurauka Fokusha kucha inshala Less mula more shida More mula more shida Mans maisha si tu juu ya mula Ila lazima kutafuta hiyo mula
Let's mula moshida, shida, pesa